Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mwiriwe neza aho muri hose. Buno none ikiganiro muri isanga ni kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikaze mwese nshuti muri iki kiganiro. Tariki 26 ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya ibiyobyabwenge. U Rwanda rwashyizeho itsinda rihuriweho na Minisiteri 15 zatoranijwe mu rwego rwo kurwanya ibiyobyabwenge bimaze kuba byinshi mu rubyiruko rw'u Rwanda. Iyo komite ifite inshingano zo kugira inama Leta y'u Rwanda ku bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge n'icuruzwa ryabyo. Uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga turaganira kuri iki kibazo cy'ibiyobyabwenge. Twatumiye umwe mu bantu bakorana n'urubyiruko bamwe bita inzererezi, aratubwira uko barufasha kumwe mu mpamvu babona zitera abakiri bato kwiroha mu biyobyabwenge n'ikirimo gukorwa ubu mu gufasha urwo rubyiruko. Turaza rero gusaba na rumwe mu rubyiruko na rwo rutubwire uko ubuzima bwifashe ubu kuva rutangiye gufashwa. Muduhe nomero zanyu za telefone namwe tuze kubahamagara tubahe ijambo dufatanirize hamwe gusobanukirwa n'iki kibazo. Mutubwire rero n'uburyo mwumva bwafasha mu kukibonera umuti. Inomero yacu nyibibutse ni 2221 4931. Twakire rero umutumirwa wacu kuri telefone bwana Joseph Bitega wo mu kigo ni Centre Cyprien et d'Afrose Rugamba ikigari mu Rwanda. Gana Bitega, mbanje kubashimira cyane uyu mwanya muduhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika. Urahura komeye.
Nagira ngo
mu gutangira rero mutubwire muri make iki kigo gikore iki, mutubwire naho giherereye ku bantu batakizi.
Murakoze. Ikigo cyitwa Centre Cyprien d'Afrose Rugamba cyaba kitwa Gafidisco kita kubana babaga mu muhanda kibakura mu muhanda kikagerageza kubasana, kigerageza kubafasha kuva mu buzima barimo bagasubira kubana, kigerageza kubasubiza mu miryango yabo ku bafite imiryango. Ku badafite imiryango naho tugashakira imiryango ishobora kubakira. Giherereye rero mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera, kuba hazwi hafi ya Sonatube Komini muri Kigali. Nakoze ngo ngene naza kubabwira ku buryo burambuye, ndabivuga mu magambo make ibyo dukoreye kuburiya naza kubabwira mu magambo arambuye. Nakoze.
Hanyuma se mwakira abana baturuka he?
Abana twakira ni abana bose baba baraje mu mujyi wa Kigali ariko baturuka mu gihugu hose. Kenshi usanga ari abana bavuye mu miryango yabo muri iki gihe. Mu myaka ya kera twagendaga twakira abana batanye imiryango yabo kubera intambara, kubera jenoside. Ariko ubu ngubu navuga ko 95% ni abana bafite ababyeyi bahuye mu buzima bwabo kubera impamvu zinyuranye, zirimo ubukene, zirimo navuga gufatwa nabi n'imiryango yabo guhohoterwa, zirimo kutitwa n'ababyeyi babo, zirimo n'ubuzererezi ubwo nyirizina. Abo bana rero bakaza muri Kigali baje gushaka bibwira ko bahabonera amarongo, bibwira ko zabona imibereho myiza ariko bahagira ubuzima bukabahindira nibo bitanga abana mu muhanda.
None se abana mwakira barabizanira, mubagezwaho nande, mumenya mute ko bakeneye gufashwa?
Ndabivuga mu byiciro bibiri, kuko imbere guhera muri uyu mwaka wa 2026 uburyo bwarahindutse. Mbere twari kuziba zo kunyura aho mfite ku maseta intara za Nyabugogo, aho hari gare bayibonyeya gare y'abagenzi batujyana n'imodoka ku masoko se, aho birirwa bashakisha ubuzima, bashakisha navuga imibereho, bakorera abantu biba bamwe ibiyobyabwenge. Aho ngaho niho twajyaga kubakura, ariko ubu ngubu nibwo wa mukozi wacu agikomeza kuhakorera. Ariko Leta yashyizeho ikigo bita Centre Education Center i Gikondo. Iyo centre rero abana bafashwe na polisi niho babajyana kugira ngo imiryango yabo izahabasange kandi umutwe twa babasange n'ako biriko bitekora ubana cyo gukorera yo ikristo gatano babana twahuye mu muhanda tukavugana nabo tukabafasha kubashaka ko kuva muri ubwo buzima bakazi wacu bagushobora kubarira no kongera kubavuga kubafasha mu mitekerereze myiza no kugira gusubira mu buzima busanzwe.
None mubafasha gute?
Uko tubafasha rero umwana agize iwacu mu by'ukuri ntarakiri umwana mu muhanda agize ngo navuga rw'iwabo aba ari umwana uri bugaburirwa aba ari umwana uri buvurwa aba ari umwana wongeye noneho gutozwa gukunda ishuri dufite navuga ku ishuri navuga byemewe cyangwa se bya leta twita kacapu no kugira ngo twongere dufashe b'abana mu buryo bwo kongera gukunda ishuri ariko noneho atari ubumenyi tugamije kuko tuba dufite abapsikologi bazabafasha kugira ngo bakikumbure bamenye impamvu nyirigira umwana yavuye iwabo bamenye ibyihuye na byo mu muhanda kubahagira ubuzima bukomeye cyane tubafashe kugira ngo bagumire ubuzima bw'ibiyobyabwenge bongere basubire ku murongo noneho batuzabone ko basubiza mu miryango yabo kenshi tubafasha n'imiryango yabo kuko hari igihe usanga n'ikibazo cyatumye umwana ajya mu muhanda iyo amaze kugororoka ukamusubizayo n'ubundi atamara kabiri kubera ko za mpamvu zigihari kimwe n'ubundi yongera akahava akagenda uretse ko iyo amaze gufashwa no kugororoka byibuze ntabwo agaruka ajya mu muhanda agaruka agiyegera ubuyobozi cyangwa akaza yegera ikigo nk'icyatsi cyangwa akaza ari kuwacu kugira ikibazo runaka kuko tukomeza kubakurikirana kugeza barangije amakosa yabo makuru.
Twibutse abatwumva ko yari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga aho tuvuga ku kibazo cy'ibiyobyabwenge bikomeje kwiyongera mu rubyiruko rw'u Rwanda no ku isi hose. Ariko ubu rero tukaba tuganira na Bwana Joseph Bitega wo muri Centre Esprit Edafrose Rugamba i Kigali mu Rwanda. Iki kigo cyakira abana bagize ibibazo byo ku by'ubukene nk'uko umutumirwa wacu yari amaze kubivuga byo kutabasha kubana neza n'ababyeyi cyangwa se n'ubuzererezi busanzwe. Nagira ngo twakire bamwe muri abo bana hanyuma nabo batubwire muri make uko ubuzima bwabo bwifashe cyangwa se uko bwari bwifashe mbere y'uko bajya muri iki kigo. Tubanze twakire Jean de Dieu Bizimana kuri telefone. Nagira ngo wegere hanyuma utubwire uko ubuzima bwawe bwifashe ubu ngubu. Buranyumva?
Yego.
Utubwire muri makeya wowe uko wageze muri icyo kigo.
Bizimana Jean de Dieu, navuye mu rugo mfite nk'imyaka itanu, ubu mfite 15, noneho ndangije nyine papa yaje kujya nyine ku Kibuye, noneho amaze kujya i Kibuye mama ajya gukodesha inzu, umuntu arambwira ati ngo nze anyirora akazi ndagenda. Maa akazi turashwana, tumaze gushwana noneho umuntu arambwira ati ngo nze anyiryamire i Kigali.
Niko za Jean de Dieu, icyo gihe wari bukore icyo ufite imyaka itanu? Wari bukore iki ufite imyaka itanu ko wari ukiri akana gatoya?
Ine umuntu arabanjije arandena ajyana no mu wa mbere turashwana, noneho ngiye n'imyaka 7 umuntu arambwira ati ngo nze anjyane i Kigali ajye kumpa akazi. Ndabyemera aranjyana akazi ko gukora ibintu byo mu rugo, noneho aranjyana noneho nanjye i Kigali. Ubwo noneho abanjyana iwabo baravuga ati tujya kujyana iwanyu i Rwamagana ngo ariyo tujya kuguhera akazi. Aranjyana noneho angejeje iwe aravuga ati ko mu rugo ntabwo wakabasha ngo tuguhe ko kuragira iwe. Ndaba noneho mamaze nk'umwaka, noneho bakajya bampemba 250 ngo nari make kandi mbaho nabi, bavuga ngo reka nigarukire i Kigali. Ndaza noneho mbona n'undi muntu arambwira ati nzajya mucururiza ibinyobwa, noneho ubwo namucururiza none ubwo bwashije nawe bashwana uko nari imyaka mike abantu benshi baranyamburaga ubwo none ubwo ngubwo buri ubwo mbigenza arambwira ati genda ntabwo nagumya guhomba ndagumya mba muri Kigali ariko anatari mayibo nagendeye na nasaba umuntu n'umwe bizwe none nkagenda nkora akazi nongera nimuka kugeza igihe imyaka cumi n'umwe ubwo ndagenda nyine polisi irampata ari nimugoroba banjyana kwa Kabuga babanzanye mu kigo mageze gutya.
None buse zandoji umeze ute ubu ngubu kuva utangiye gufashwa ubu buzima bwawe bwahindutse gute muri make?
Naretse itabi ndetse n'ibiyobyabwenge ndaza meze neza banjyana mu ishuri ubu ndiga kandi mfite ubwenge buhagije kandi navuze ko natazongera gusoma nibyo mu muhanda.
Turaza kongera ubwo tongere tuganire. Hashobora kuba hari n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora kwifuza kuza kukubaza ikibazo. Reka tubanze twakire na Iradukunda Pacifique. Pacifique, wowe uranyumva? Wowe ubu ngubu umerewe ute muri make? Wari ubayeho mbere ute, none ubu ngubu umeze ute?
Ubu ngubu meze neza, ndebye ubuzima njye nagiye mbamo ubu kuva nararetse kore nareko kagi rwaranshajije ariko nsigaye meze neza cyane.
Ufite imyaka cumi n'ine gusa, ubwo se watangiye kunywa kore ubitewe n'iki? Wayitangiye ryari?
Njye kuva nakajya nagiye mu muhanda mfite imyaka nk'irindwi ndakomeza nkomeza nkurira mu buzima gutyo ndabukurira mu cyaro nkomeza nkurira mu cyaro nanze guhura n'umuntu w'umwana uzi Kigali ndangije arambwira ati wowe ngwino twigire Kigali n'ubundi mu cyaro uri kubona ko nta kigenda. Arangije turaza tugigera Kigali ndaryamye mayibobo nanjye ziba ziranshakaje zinshakaje zirara zinziritse mu noza muri borodire ndangije ziba zimaye ku munere kugira ngo kore kugira ngo mbone ubwo buryo nsinzira hamwe n'icyayi byo kugira ngo mbone ukuntu natagira imbeho.
Umunere ni iki? Ni kore? Ku bantu batakizi icyo bivuze ni igiki? Icyo kintu uvuze ngo umunere niyo kore?
Ubwo rero ndangije njye mageze ntabaje nyine abahaje abamensiye babiri aravuga mayibobo yose ishaka kwiyandikisha ngo ijye gufashwa ngo niyo bandabyumvishije nanjye bandagiye.
Abo bamensiye bari baturutse hehe? Abo bamensiye uvuga bari baturutse hehe?
Ngo bari baturutse Vedesco.
Baje gufasha abana baba mayibobo? Baje gufasha abana? Nuko uriyandikisha rero?
Ndangiye kwiyandikisha bandanye muri icyo kigo barangije kukizanamo tujya mu rugo isange tujya kuri papa bavuga icyatumye mva mu rugo tujya gusura ababyeyi bose njye ngiyeyo abarangije nemera ko yuko natazemera guta ubuzima bwiza umuntu asubira mu buzima buke.
None se Iradukunda Pacifique, abo bamesiye bakurikijije ubwo buzima wababwira icyo ubu ngubu muri make cyane?
Nindi kintu nakubwira cyo n'umunsi wenda naba narakuze kandi nabonye karavanye mu buzima bubi cyane ibyo nkuze icyo nabitura ni cyinshi cyane ibyinshi.
Ubwo turongera mu kanya, reka twakire na Sezikeye. Sazi cyayo uranyumva?
Ndakumva.
Eh. Wowe ni we mutoya muri abatumaze kuvugana ufite imyaka 13. Wowe ubuzima bwo kugasozi kujya mu byo byabwenge wabigiyemo ryari niki cyatumye bijyamo?
Nagiyemo kuko wanjye amaze gupfa ubwo nibwo nagiye mu muhanda mfite imyaka 8 ndagenda ngeze hariya Nyabugogo ndavuga ngo ubungubu ndacaye nk'inzara inyishe mba mbonye ero ziri kugenda zibwira ngo mwamaye ziravuga ngo nabo twagiye ibiryo byacu utayo kubanza ngo duserera iteta
ngo ubanze ugire gute
ngo mbasorera iteta
icyo ni igiki
ne ni ukubaha amafaranga nibwo ubwo baravuga ngo kuki ngo uvuye iwanyu uje gukora iki ndababwira ati nawe ndimo gutembera barambaza ngo iwanyu nendabwira ngo ni kinini uyu wa mwana w'iwacu abarambwiye ati ngo banza wiyeho ndababwira ngo ibi ni ibiki baravuga ngo nikore barambwiye ati ngo nta kibazo ngo banza wicare rye ndajya nanjye ndangije ngo mba ndagiye ngeze hariya Kimisagara barambwiye ngo ufite angahe ndababwira ngo mfite 200 ngo ngwino tujye kugura kore ndababwira kore se ngigura angahe ngari y'ijana ikagura n'iya ngo ni y'ijana ndababwira ngo tugende kuko nari naryohewe nanjye ndagenda maze iminsi myinshi n'imyaka babanjyanye kwa Kabuga baje kunkurayo barambwira ngo ntabwo uzatoroka ndavuga ngo oya banzana mu kigo cya Sesidare maje kungezamo none ubu ngubu maje kwiga ubu ndishimye ndi kumva neza ahubwo ndasabira n'abana ari mu muhanda nabo baze bazagire umutima mwiza wo kuva mu muhanda baze yisungeye abantu bafasha abana bo mu muhanda
yeye ndagushimiye cyane se zikeye rwose n'izo nama uhaye urundi rubyiruko ku bakunzi b'ijwi rya Amerika rero iyi ni radio yanyu ikiganiro muri isanga utuvuga ku kibazo cy'ibiyobyabwenge reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko bisanzwe twakire na bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika Manirakiza uranyumva yeye igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
keshi nibaza ko ahubwira abara bagasa nk'abiyo ibiyayo biramutse cyangwa ibiyo by'abiyenge bivanye n'ababyeyi babo ubuntu batabitaho cyangwa badashyira ishingano z'ababyeyi n'ababyeyi kubera keshi akenshi na keshi ibiyayo biramutse cyangwa ibiyo by'abiyenge barimo bavuga ko bagiye abasezi babahaye ibibazo byinshi byari bimutse kandi kishi na 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 kishi niyo mpamvu ababyeyi baba bakwiye kwitaho abana kuva bakishika bageraho bagiye
urakoze cyane Manirakiza reka noneho twakire na Elisha Edisha ku murongo wa telefone mu kanya watwandikiye utubwira ko wowe ikibazo ukizi kandi ko cyagukoze ku mutima rwose ukagerageza no gukora igihangano indirimbo nk'umuhanzi nagira ngo tukwakire kuri telefone wagize igihe cyo gitekerezo ute cyo guhimba iyo ndirimbo
igitekerezo cyo guhimba murakoze Edisha nanjye i Kigali n'umuhanzi ukizamuka igitekerezo gukora icyo gihangano arebye ko ari ikibazo cyugarije isi muri rusange atanga umuti wo kugira kibe cyaranduka nuko twebwe ubwacu icyitwa communauté civile mu Kinyarwanda umuryango muri rusange aho turi abo bana babikoresha tugarura umuco wa kera wo gucyaha urebye muri make nicyo ngicyo gihangano kivugaho kuko hari kimaze kuboneka cyo gutera agati mu ryinyuze ku bantu babiri wabo mu muhanda birakoreshwa umubyeyi ubonye ari n'abana ngo nageze gucyaha byibuze agire no gutinya burya biharabona ko byabahawe rugari
reka noneho tubumvise nako karirimbo kawe wahimbiye abandi kugira ngo basobanukirwe neza muri make yabwo turaza gukomeza ikiganiro mukanya.
Utaba warwara akajemura watabaruka ye tabwo akakurerera ajiri na mu rujyaro rwawe mu mafuti akaruko so ye tutura niwe mufata na muri kisi terambere muri zati ye 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 tutura nyubungabunga umutekano ye. Nawe bakosa cyango akora ibidakwiye ngo uterere jube n'ibinde bajume n'umuto ubase kuruza umwana yari wa rubanda nakosa y'umukosora akugana gerageza umwumvi yuberi zisha umuturanyi abari ku nyikozo kwa gihanga muhanga muri zo z'amagendo turi mu mudugudu aho mwumve ko turi abavandimwe dutwaze tukonye turasane na benshi batwangiriza nta rwanda rw'ejo dushaka kubona ari imbura mukoro iry'umuturanyi niryo dushaka ye tubirwanirire ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ye ye ijisho ry'umuturanyi ubumbatira umutekano u rwanda rw'ejo.
Indirimbo ijisho ry'umuturanyi ya Elisa, umuhanzi ukiri muto nkuko hamaze kubitubwira. Turamushimiye cyane kuri iyi ndirimbo aduhaye, turayibatuye mwese. Turi mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika, aho tuvuga ku bibazo by'ibiyobyabwenge. Dukomeze ku murongo wa telefone twakira n'abandi bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndayishimiye, turi kumwe.
Yego turi kumwe.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Eko je mu bisanzwe mba i Burundi anu bita mu Gatumba. Bisanzwe numvirije ikiganiro byerekeye ibiyobyabwenge mu Rwanda. Ego nashaka nshimire Leta y'u Rwanda kungene ikomeza gufasha abana bo mu Rwanda. Nongera nsaba na Leta y'u Burundi ko iyo yo uko kuno Rwanda rubikora naho nibyo genda nkuko nagira mbaza abana abo bana ko numvirije n'amajwi yabo bari barasindikaye kwiri nagira ndababaze niyo nk'ubu nta mwanya bahora biyumvira gufata kandi ibiyobyabwenge. Nongera mbaza nintu zingi nuyo arongoye icyo kigo none babareze mu kigo kimwe nabyo bafite wo kubasubiza aho bagiye bava cyanye barawufise. Ibyo bibazo byanjemo.
Urakoze cyane, ndayishimiye kuri ibi bibazo byawe. Reka twakire na Emi. Emi, uranyumva?
Murakoze, ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ni koko nanjye ndi mu Rwanda i Kigali Gikondo.
Emi, banza ufunge radio yawe, funga radio hanyuma ukomeze igitekerezo cyawe.
Nari ndi kwiyumvira muri telefone kwa ntabwo nari ndi mu Rwanda, ndi mu kazi.
Niyo mpamvu byari birimo kuzanamo amajwi yongera kakagaruka. Komeza.
Ndi i Kigali mu Gikondo. Icyo kibazo cy'abana bo mu muhanda bwo naho ngenda mbona gikabije, nagira ngo mbaze uwo mutumirwa mwaduhamagariye mubaze mbese ko bubaka ibigo hano muri Kigali gusamba mu cyaro ho kuki batagerayo kandi naho ikibazo cy'abana bari bandagaye mu muhanda banywa ibiyobyabwenge usanga gikabije.
Reka agusubiza ko
urakoze
cyane
ye. Reka noneho ubwo umwanya Bwana Bitega hanyuma hagire icyo asubiza ikindi kibazo ubwo tubaza kugiha abana cyangwa se nawe ubwo ashobora kugira icyo kivugaho ikibazo cyandayishimiye. Duhereye kuri icyo kibazo cyandayishimiye yabazaga niba muharuye muteganya gusubiza abana mu miryango bavuyemo cyangwa se iwabo, ndumva mwigeze kubivuga hari kubwo ashobora kuba yaratarimo kumva radio. Hanyuma na Emi rero nawe mumubwire kuri iki kibazo cyo kuba mwagira kubana bo mu cyaro.
Nakoze ndashimiye cyo cyandayishimiye umugambi wo gusubiza abana aho baje baturuka. Tufite tubana ukora tugerageza kubanza gufasha abana tunasura n'imiryango tunamenya n'ikibazo kiri mu muryango bayifite wari bake batayifite. Nyuma wenda biterwa n'umwana uko yagiye navuga ashobora kugororoka muri igihe runaka guhera ku mezi atatu amezi atandatu umwaka se tumusubiza mu muryango we tunakomeza gukorana n'umuryango we. Iyo n'imiryango yabo hari igihe dukora nk'igihe cyo kubakaza hano nabo tukabahugura ko nabo usanga hari ikibazo cy'imyumvire igihe tubabikora kandi n'ibindi bigo byose byo mu Rwanda birabikora ko biranabisabwa n'umuyobozi. Hanyuma nyuma yanavuga ku kibazo cya Imi yabati se abo mu cyaro ntabwo mubageraho. Ni ukuvuga ko twebwe mu Rwanda ubu hari ibigo birenga 30 byita ku bana bo mu muhanda. Kuri icyicaro cyacu kiri i Kigali ntabwo abo icyo dukora mu cyaro niyo dusubije abana iwabo, ariko turerekorana nanone nk'ubu ku kigo umwana yigagaho iyo twagiye umwana agafata umwanya agasobanurira abandi ubuzima yabayemo kugira ngo batamubona aje mu kaminuta aje yambaye neza aje yambaye inkweto nziza bakibwira ngo wenda nk'uko hantu yavuye harantu neza. Nicyo hari igikorwa dukora byo kugira ngo dukore ubukangurambaga abona bamenye yuko ubuzima umwana yaba yagezemo koko kenshi nabyo usanga batazi ubuzima umwana wabo yabagamo ku buryo iyo abana babyumvise hano kuko usanga rimwe baramenya kuba batari bazi ko umwana yabayo gutyo. Kenshi iyo abana banakiri basobanurira ababyeyi babo ibibazo koko byatewe nabo usanga n'ibyo bibazo bari babatewe batanabizi batazi kubyegereza ngaho ngaho, ugasanga n'uyu muryango umwana basobanura ikibazo cyabo navuga cy'amahane yo mu muryango kuko tuba genda ugasanga umubyeyi yazi ko umwana atari kwikira ko yari mutoya. Ubwo rero ibyo turabikora ariko mu cyaro hari ibindi bigo bihari n'ubutare buhari ibigo bihari harimo ikigo cya UPDA bijyanye n'Ubujumbura kirahari, hari ibigo bitatu n'ubutare, hari ibiri Kayonza, hari Cyangugu, hari mu Ruhengeri. Ni ukuvuga ngo hari ibindi bigo biri aho ngaho nabyo wenda ibibazo byo mu cyaro bitandukanye cyane n'ibyo hano mu mujyi kuko no mu cyaro nabo baza mu mujyi kuba bumva ko ariho hantu bazabonera amafaranga bazabona ubuzima bwiza. Murakoze.
Ibyo bigo muratubwira ko bihari Butare aho ngaho n'ahandi hose biri mu cyaro cyangwa biri mu gice cy'umujyi?
Kenshi biri mu gice cy'umujyi kuko abana babiwabo bagana mu mujyi. Birya ikintu twabonye ni ko umwana yajya kuva kenshi usanga kuva mu ishuri yakuze yigaga akabanza kujya ku gasantere kegereye n'icumuzi kegereye aho yari atuye. Iyo ababyeyi be batamwitayeho batanakurikira ahava kenshi aho ngaho agana mu mujyi umwegereye kuko yumva ko ari bubone akazi ko mu rugo nk'uko ya mwana yabeze yabwira ari bubone ikindi akora ahagira agafatwa n'abandi bana bahari. Usanga rero ibyo bigo kenshi byegereye ahagana imijyi yuko bitamutera ko atari muri Kigali n'igikuru.
Hari ikibazo rero cyari cyabajijwe na Ndayishimiye abaza abana avuga ati aba bana birumvikana ibyo bamaze kutubwira babayeho ubuzima butoroshye, abaza niba batajya bongera gutekereza kufata ku biyobyabwenge. Nagira ngo duhe ijambo umukuru muri bo Jean de Dieu. Jean de Dieu wasubiza Ndayishimiye wibazaga niba hari igihe mujya mutekereza kongera gufata ku biyobyabwenge n'impamvu mwaba mutabifata.
Impamvu tutabifata ni uko twibuka ari bibi batubwiye ko ari bibi, twabona n'undi urimo kubinywa tukamubuza ko twamenye kutangiza umubiri n'ubuzima bw'ubwenge.
Urakoze cyane, ubwo igisubizo cyawe ni uko mutabifata, ahubwo umuntu yanabashima cyane kuba mwarabivuyemo burundu, mukaba mugira n'inama urundi rubyiruko kutabifata. Ndagushimiye cyane, ngashimira n'abo bana bandi bagenzi bawe. Twakire na Federico, uranyumva? Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nagomba gushimira abo bantu bariko baragerageza kugwanya biriya biramutwe. Tubasaba nino mu gihugu cy'u Burundi yuko bogerageza gutira kamo kwaruka bakagerageza kugwanya ibiyayuramutwe, kukubera abantu benshi bari kuranywa ibiyayuramutwe bica byo ibironono imitwe y'ugwaruka. Hanyuma akandi ka nyuma nari maze bitu nabuze umurongo ugwaruka bwo mu gihugu cy'u Burundi twagomba gushimira cyane gose umumenyesha makuru Thomas Kandindi n'umuyobozi w'iyo radio ijwi rya Amerika, kubera kukigoro bariko baragira ko guha ijambo ugwaruka rw'abakozi bo mu gihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi batagira ngo bavugira. Barakoze cyane igikorwa bariko barakorera cyo kuduha ijambo tukaruka tubwira tugashobora gushyikiriza imigambi yacu n'ibyiyumviro byacu. Murakoze tu mutima ati mubandanye n'Imana izobahezagira ati mwarakoze cyane, turabashimiye cyane rwose bivuye ku mutima.
Yee, urakoze cyane Federico, ubwo ubutumwa ndabubagezaho ndibwira ko ubona aho bashobora kuba barimo kukumva rwose. Urakoze, ubwo dushimirire n'urundi rubyiruko.
Yego, namwe murakoze.
Reka twakire na Dani.
Ego, amahoro cyane.
Ni amahoro, wowe bite?
Ego, ndashimira Imana kabisa.
No, ku kibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ego, numvise murasuri ku kibazo kijyanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiyayuramutwe.
Kubirwanya?
Kubirwanya ibiyayuramutwe nako. Ego, amenshi ko mu Rwanda hoho bamaze kugira n'intambwe igishimishije yo kubirwanya bugwece amashyamba atandukanye. Turi mu Burundi twama tubona icyo kintu nyine gishika mu rwaruka rutari ruke, aho usanga ibiyayuramutwe ibyo bitwa urumogi, ibyo bitwa inzoga zikomakomeye biri mu rwaruka babinywa, ababinywa binyegeje, ugasanga mu nyuma hashingiye bitari gito bikurira abatuma basara. Benshi usanga ubwenge bwe ko buragenda ariko birafata umwanya kugira bashike kuri iyo etape. Nawe nagomba kwibariza abatumire, nagomba mbaze noneho umuntu abandanyije arunywa haba hapfinye dufate hace nk'imyaka itanu areka arunywa mu byo myaka itanu ni hasiye yose agaca avuga ati reka afate ingo yo kuruheba. None muri iyo myaka itanu yose yari haciye ko nzi numva aba yaratinzikaye mu buzima bwiwe kugira ari umuhera mugose kugira ibyo yayuramutwe byose umuheremwo mu mubiri bisaba igihe kingana gute. Hama ikindi numvise yuko abana babakura muri ivyo biyayuramutwe basubiza ku mihanda yabo bakabasubiza aho bavye bava mu miryango. Nagomba kubaza yuko bahora bakurikirana by'ukuri ko basubira ku mashuri cyanke badasubiye ku mashuri, yuko hari ibindi bikorwa kanaka bahora babafashisha kugira ntibasubire kwiyumvira kuja gufata ivyo bintu, kuko kenshi usanga biterwa nuko baba babuze ico bakora bakaja mu ibarabara. Bakaba abo twokwitwa ngo n'abatimba ugasanga babuze ico kintu, iyo babuze ico bakora tereka hari abavuga ati tubinyweye tuba two kwigabanya ububabare bwo kuri iyi si, ibyiyumviro byinshi biragabanuka ko tuba two turi turatuma tubyibagira. Nagomba ndababaze yuko iyo bamaze kubashikana aho bahora bagerageza bakaraba bakabaha utwo gukora mu mashyirahamwe abati yarose ubwo buryo bwo kwiga cyangwa abiga yuko basaba bahora basubira ku mashuri. Hama nkabasa mugara nyuma yuko amashyirahamwe nyine yumva ari mu Rwanda, sinzi ko mu bundi bahari nayo bafatikanya nk'uko guhimiriza n'abarundi bagenzi babo bagakorana, bamaze gukorana kugira natwe aha mu Burundi tubona ko kwigoro kuko iyo bitwa turabona mu barabara turengana tubona hari uko kuri ibiyayuramutwe biratubabaza cyane. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Dani. Nubwo abavandimwe bacu b'Abarundi nabo bakurikiye ikiganiro barumva ururimi ni rumwe, twese turumvikana, ubwo twizere ko inama bari bukuremo ikiganiro nabo zishobora kuzabafasha. Nagira ngo mbagaruka rero Bwana Bitega ku kuri iki kibazo cya Dani cyangwa se igitekerezo haraho yabajije ibyerekeranye n'igihe ibiyobyabwenge bishobora kumara mu tuvuge nko mu mubiri w'umuntu yahagaritse kubinywa byungati bifata igihe kingana iki ndibwira ko iki ari ikibazo gishobora kuba kireba cyane ubuzima twazakigarukaho nyuma keretse mushatse kugira icyo mukivugaho ariko rero najya ngo muvuge kuri kiriya cy'uburyo mukurikirana abana cyangwa se mubafasha kugira ngo batazongera gusubira mu buzima bavuyemo
murakoze ibyo kuko nk'uko bivuze kigenda kizagarukaho mu gihe cyo kureba cy'ubuzima ariko nta gihe cyo kuzigaho gitoya nuko byose biterwa mu by'ukuri ubwoko bw'ibiyobyabwenge umwana yanyowe cyangwa umusore bigaterwa nanone navuga n'igihe agezemo cyadepanga siko nabivuga mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi
ukumva ko ahora birarikiye ashaka kubifata mu buzima bwe akumva abirarikiye muri make niko nabivuga
kuko hari nk'ubu muri experience dufite ku bana twakiri iwacu nk'umwana wari umaze imyaka ibiri abinywa undi wo itwara umwanya munini nta n'ubwo kubireka kubimuhagarika biragorana kuko agira cya gihe kuko ubona ko yabuze amahoro yarwaye biba bisaba no kugenda buke buke natwe rero twiyambaza abandi bahanga muri ibyo byanyine no kuvura abari ibiyobyabwenge bikagenda aho bibasisikaza ubwo rero icyo gihugu cyazagaruka nibwo bazatanga ibisobanuro birambuye hanyuma kuri icyo gitekerezo rero cyo kuvuga ngo se twakora iki kugira ngo badasubira muri ubwo buzima babayemo mu by'ukuri twahari icyo tumaze kubona muri imyaka ya nyuma dusigaye twakira abana batoya bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu ariko mbere twabaga dufite n'urubyiruko rw'imyaka cumi n'umunani ikintu cy'ingenzi tubona ni kumuha agira icyo akora koko iyo ashyize hano ushobora kumuha ibyo akora bihindure isura cyo gukora imikino ashobora gukora siporo ashobora kwiga akantu ntagatsindemo ariko mu mutwe we ntabwo ubona gutekereza no kugira ngo ntibigireho bituma imbunda waba kimwe cy'ibiyobyabwenge ntikigarurire amahoro muri we ariko nanone akaba afite abantu bamufasha ubwo rero iyo amaze kugomba kugororoka amashuri kenshi aba ashobora kujya mu mashuri ubu ngubu benshi bose turi imyuga kuko bigaragara ko ariyo abafasha cyane kuko dufitemo n'abantu b'ubwenge pe bakaba abana banagira neza kandi dufite abarangiza kaminuza y'ubu ariko wenda bose benshi cyane ariko ikigaragara ni uko iyo arangije no kwiga uyu mwuga akabona uburyo ki ashobora kujya guhura n'abandi akabona icyo ashobora gukora ibyo biramufasha ariko iyo atabonye icyo akora ashobora no gusubira inyuma nanone bitewe na kamere y'umwana ariko nawe amuri hafi bisaba rero ngo abantu bose bafatikanye haba inzego z'ubuyobozi kugira ngo z'ubuyobozi bw'ibanze iyo umwana ari mu muryango runaka abumva icyo batuyemo bamumenye hari abayobozi bamumenye hari n'ibyo n'ababyeyi ariko nawe uturanye kugira ngo harimo bigaragara ko umwana agiye gusubira inyuma akaba ari bamufashije arongera akatwiyambaza tukajya kwa bamufasha nko mu mashuri ari mu mashuri ya segonderi cyangwa se y'imyuga iyo hatabaye uburyo bwo gukurikirana igihe cyose bitwereye nanone ngo agize mu gihe n'imisore munamenyeshe ubuyobozi ko bagombye kubitwaraho bishyura amashuri kuko umwana mwiza warirebye warageze aho ntarengwa ategereje ko yagira icyamuha ngo kimutunga bigaragara yuko uwo mwana ntabwo ahanwa n'abandi asaba kumwumva asabwe no kumworohera kwa kumukurikirana buri cyo bimufasha akagira umuntu yizera akaba yageraho avuga ati reka yishimye amahano ko bumva ko ndi intebe nyine kugira ngo nabo babaye bakuru tugira rimwe mu mwaka tukaganira nabo ubwo bakagirana n'inama hagati yabo ubwabo aya mashyirahamwe nk'uko yarimo bivuga ni meza cyane murakoze
kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi imyaka 20 izaba yuzuye ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radio nyuma y'amaradio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi
abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro bya Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radio ya Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusha ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize
ese imyaka 20 itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya makuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha
naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagira isimburana
reka tubutsaba twumva ko iyi ari radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira ku bibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge n'uburyo umuntu yabirwanya twakire ku murongo wa telefone Patrick uranyumva
ego ndabumva
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nari nzite ugambira nzite igitekerezo n'ikibazo ikibazo cyanjye nereye ku kibazo cyanjye ndashaka kubaza tuti none uwo mutumire numvise ko umugambi wa sitari mwiza ariko nkabaza tuti ni iyihe ntumbero bafite kugira ngo bakangurire amareta yacu na cyane cyane nk'izi leta zacu z'u Burundi n'u Rwanda ko dusanzwe dufite ibibazo bimwe kugira ngo bashobore kurandura na n'imizi isakirado cy'abana bo mu ibarabara Burundi nkaca ngira igitekerezo kivuga tuti ko ibintu nyamukuru bituma abana bagurirana mu mabarabara bigatuma baca banywa ibiyobyabwenge byinshi cyane kuruta uko byari bisanzwe kwari kubera usanga kenshi imiryango yacu itabyara ku rugero itibaruka ku rugero ugasanga abantu bagwirana cyane mu miryango hagasaha uburyo bwo kubatunga nuko imiryango yo kwibeshaho bigaca biba intandaro y'uko abana batabaja mu mabarabara bakaca batangura kunywa ibiyobyabwenge ntako aya mareta yacu yofata umugambi wo kubyara ku rugero bakagabanya imbyaro kuko urabye cyane muri bino bihugu byacu umurindi turi ko kugirirana uteye ubwoba dusanzwe dufite n'uburyo buke cyane bwo kubeshya imiryango yacu mwako
urakoze cyane Patrick ubwo ikibazo ndagihabwa na Bitega agire icyakubwira ku niba hari umugambi wo gukangurira za leta kurandurana n'imizi ibiyobyabwenge ariko icyo nakubwira muri aka kanya nuko u Rwanda nyine rwafashe rwashyizeho itsinda rigizwe na ministeri 15 zatoranijwe kugira ngo zitange inama zigire inama leta ku byerekeranye n'uburyo bwo kurwanya ibiyobyabwenge no kurwanya icuruzwa ryabyo bwana Bitega ubwo mwagira icyo mubwira Patrick
yakoze igi Patrick avuga n'ibyo koko twebwe icyo dushobora gukora na leta y'u Rwanda twebwe kubera ko nka minisiteri ishinzwe umuryango dukorana inama kenshi kugira ngo tungurane inama yewe n'ubuyobozi ku nzego zose ubu ngubu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego navuga rw'akarere ariyo disitirigiti hakora inama n'ibigo byacu kugira ngo turebe hamwe uburyo ki dushobora navuga kwinjira mu mizi kugira ngo dukore navuga ubukangurambaga na kuri n'ubuvugizi cyangwa se prevention mu Faransa ariko aho ngaho nkabatuma niyo ducukumbura tukareba ngo umuzi w'ikibazo ni uwuhe ariko ni ikibazo kitoroshye harimo na kiriya Patrick avuze kijyanye no kubyara ku rugero twe nk'ababyeyi b'abana dufite turera tugera rimwe duhura nabo rimwe mu mwaka n'ubundi tubigishe n'ibyo birimo tugomba kubibabwira tukabigisha n'uburenganzira bw'umwana kuko usanga hari imyumvire yagombye kuzamurwa ni ukumva ngo se umwana uburenganzira afite ubushobozi bwo kumuha ese ndabyara abana batandatu barindwi ufite isanzu imwe na gusa ibyo rero ni ibintu bikenewe koko ariko binasaba ngo abantu si na leta yonyine n'abaturage ubwabyo babyumve n'igihugu niko bavuga mu kirundi ariko bose bakure hagiye byarangiye no mu miganda abantu bicara bakabiganiraho kugira ngo bize ku nzego zose no kugira ngo umuntu ugire yumva ngo gire wese responsibility yange ni iyi inshingano zange ni izi kuburyo mwabona ko urwego rwanda rwinjije amakuru n'ibindi bikora tugezeho nuko n'umwana bigaragara ko yazirereye cyangwa se yarazirereye kubera ababyeyi adiyoshe mu itegeko ishobora kunarihanirwa ari ngaho kugeze naho ngaho ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi byo gukora gufasha imiryango kwiteza imbere kuzamura imyumvire ibijyanye no kugera ku bugere no kwiteza imbere kugira ngo barwanye ubukene kwakisha nka ubwo bukene n'imyumvire y'ibisanzwe kuko hari igihe usanga n'ibibazo by'ababyeyi ubwabo tujya kwita kofikamire mu gifaransa ubwabyo ziri intandaro niyo umugabo uzi ibyagafasha umugore niyo ngiye gushaka kuba ashaka kuyagombye kumva ko abana asanga muri urwo rugo atajya kubafata nkabo ubwo rero ndashimira patrick cyane igitekerezo yatanze ni ibintu bisaba ko kuko abantu bose bahuza ibitekerezo babiganiraho bakikumbura bakanafata ingamba ariko abantu bose bashyize imbaraga hamwe gukorera leta y'u rwanda tubona bihagurikiye muri ibi bintu
avuga nyine kubyara ku rugero kubyara abana umuntu ashoboye kurera ariko kandi nabo igihugu ubwacyo gishoboye kurera twakire kuri telefone nanone Enoke igitekerezo cyawe urahagana he Enoke
ndahamugira cyawe cyo mbona mbanje kwaramutsa
komera ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego ikibazo cyanje shaka mbaze uwo mutumire baravuze yuko abo bana bafite ahantu babegeraniriza bakabafasha bakongera bakabasubiza mu miryango yabo hari igihe usanga bavuye mu miryango yabo ku mvo zitandukanye nko kutumvikana n'ababyeyi babo nk'akarorero agashobora kuba yarezwe na mukase uwo mukase bakaba babanye batumvikana agaca ahitamo kubo nayoja agahinga akangara agafata ibyo biyobyabwenge kugira bimwibagize ibyo bintu byo kumuhana byo muhira byatuma atabaho yumva atekanye none igihe nageze ikibazo cyanjye kiraha mu gihe baba bamusubije kumuhana barabanza bakumviriza icyatumye ahitamo kuva aho hantu ni izihe mpanuro baheza bagahabwa ababyeyi biwe bita ko baba bamurenze n'icyo kibazo nari fite
urakoze Enoke ikibazo cyawe asa nkaho nanafite gasa nkaho yari yamaze kugisubiza cy'ukuntu baganira n'ababyeyi bakareba niba impamvu zatumye umwana ava mu rugo akajya kuba mu ibarabara niba zaravuyeho cyangwa se bakagira inama ababyeyi mu buryo bagomba kwitwara babigisha n'uburenganzira babikira n'uburenganzira bw'abana ariko ashobora kugira icyo akubwira turebye inyuma gatoya tukareba nk'uwo mwana uba yavuye mu rugo nk'uko utanze urugero rw'umwana waba yavuye mu rugo watumvikanye tuvuge na mukase asubiye mu rugo ko ikibazo gishobora kongera kikagaruka nagira ngo ubwo bwana bitega mugire icyo mumubwira
yakoze nibyo koko nk'uko mubivuze icyo ndi bongeraho gusa ni ukuvuga ngo icyage tujya gucukura ngo tumenye impamvu zo kumenya umwana ava iwabo ntitubaze n'umuryango gusa tunabaze n'abaturanyi kuko kenshi abaturanyi bajya baba babizi niyo mpamvu ntabwo tubona umuntu ugiye kumugeza iwabo tutageze duciye ku buyobozi niyo turi iwabo ababyeyi basubiye ko bamwakiriye ubuyobozi bugasubiye ko bamwakiriye natwe nibyo natwarije uwo mwana tumusaba kwinjira mu murongo muzima kugira ngo iyo utaha hari na gahunda iri hano mu rwanda hamwe haba hari n'ibiri mu gihugu umuntu bavuga ushinzwe twamwita agapresente de referense ubu gahunda irimo irakorwa twanabitangiye na mbere y'uko gahunda ya leta ikiraho hamwe n'umwana yagize ikibazo akaba ari umuntu yakurikira mbere niba yamaze gutaha iwabo ese niba n'ikibazo ngarutse mu rugo nkeneye wari ikibazo hakurya ngo mfate icyo gusubira mu muhanda biri kureba wa muntu n'ubuturanyi bwabo hasi ushobora gukurikira akamenya cyangwa se n'ibice mu buyobozi kuko n'abayobozi bakemura ibyo bibazo kubera ibyo bibazo bari bagira aho umwana atuye bakanabaza n'abaturanyi bakamenya kuko niba kuba umwana wose abona mu kazi ari by'ukuri cyangwa se umugabo wa nyina nabyo bibaho muri ubuyobozi bwagakoze icyo dukora ni nk'ubuvugizi gusa mu by'ukuri ubuyobozi nabwo bukora akazi ntabwo cyangwa se tukanifashisha n'inzego z'amadini n'ibihugu byacu cyangwa se tuba mu itari mu idini ry'abakatolika ari mu baporoso ari mu barokore ari mu badiventisiti usanga nabo bagira ijambo bashobora kuvuga bishobora kumvikana kugira ngo tuna wa muryango so kumva ko igomba gusubiza ibintu by'umwana wawe mira ko
ikibazo rero kireba abantu benshi naga ari ikibazo cyakemurwa n'umuntu umwe ku giti cye twakire na Melchior kuri telefone
alo
wiri urakomeye
ego turakomeye turashima imana
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make
ikibazo ni intererano novuga nuko kenshi usanga abantu abana kenshi bajya mu mibiri yayo uramutse kenshi usanga ari abana b'abose ama icyo novuga nuko kenshi buraba bajya ababose kenshi kenshi bakaba basanga no mu ngo bakababwira abade bararaba abana babo kenshi niwe usanga bari mu mibiri yayo uramutse
saba babose gusa ariko
kuba umwana nawe yagiye mu biyayi uramutse usanga n'ibyumviro usanga arimwo ugasanga nk'ababyeyi bamufashe nabi agiye kureba rero kugomba bihere agataza kwidroga ibyo birakunda gushika mu bana benshi rero n'ikibazo no mubaza yuko hoba hari nk'ako hino mu Burundi vrema abantu benshi basha baridroga vrema abana benshi baridroga cyane kubera ibyiyumviro ugasanga n'abana babose bariko baridroga ibyo birakunda gushikira abana nyene bini wacu nyene mu Burundi
ni biragaruka kuri bwa burere bw'abana ababyeyi bagomba kwita ku bana babo
bakagomba mbaze yuko kenshi bahora baza kubaza nk'ababyeyi igituma abana babo bidroga kenshi nyine mu Burundi vrema bogira n'umugambi wo kuza baragenda mu ngo gusa z'ababose babaza yuko abana babo batidroga usanga abana benshi babose aribo bidroga bamwe ibiyayo bamako sinzi iyo bivuye sinzi impamvu rero nkino mu Burundi bacu ni benshi vrema abana benshi bidroga tutaretse nawe mu ibarabara abo mu ibarabara ho byo murafuma mbwa abana b'abose kenshi niho bakunda kwidroga cyane
ubwo ushobora kuba ufite impamvu ubivuze ntari icyo ushingiyeho ubwo umuntu yavuga ati bafungura amaso barebe hanyuma bakurikirane abana babo hafi kugira ngo batazagwa muri uwo mutego w'ibiyobyabwenge urakoze cyane Melchior reka ijambo rero bwana Joseph Bitega ubwo ikiganiro kirimo kiragenda kigana ku musozo mwumvise ibyo Melchior avuze mwumvise ibyo abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika batanzemo inama muri make ya rwose turimo dusoza iki kiganiro ni kimwabwira abatwumva mu byerekeranye no kurushaho kurwanya ibyo bya bwenge cyane cyane mu rubyiruko
nakoze n'ibyo nuko ndimbuzi wacu bantu ntabwo ari byijana ku ijana kuko kirwa n'imiryango yariyo tubona abana cyo kitabwa ariko inama nimba nagira aho twumva ni uko ikintu cya mbere gikuru ni uko ari umuryango wagira umwanya wo kwita ku bana bawe umuryango wagira umwanya wo kuganira kuko abana bafite umwanya wo kuganira n'ababyeyi babo bamenya n'ibyo barimo n'ibyo bahugiyemo ku mwana byagenda buhoro buhoro ari inshuti ze yavuga zimukuruye agira inama ku ishuri ukamenya umwana wawe agendana n'abandi ukamenya umwana wawe se akaza ibyo bimaze gukurikirana nta uzashika ukabyarangiye kandi igaruriro ugomba kujya kwiyambaza abandi bantu babizobereyemo ko utakirusha kudakurenga none hanyuma nkaba navuga ngo ikintu cy'ingenzi kuri jye kuba umuryango wagombye kongera kumva inshingano zawo ababyeyi b'umumama akamenya inshingano ze ababyeyi b'umupapa akamenya inshingano ze harekera umugore navuga inshingano z'urugo akaboneka agakeye kenshi tujya gukurikira gushaka ubushobozi n'inshinga b'abana ariko tukibagirwa ko tutababaye hafi n'ubwo bushobozi buzaza nta
Iyo ndabashimiye cyane bwana Joseph Bitega kuri iki kiganiro tugiranye ngashimira abana batugejejeho ibitekerezo byabo Bizimana Jean de Dieu Iradukunda Pacifique Isaque Sezikeye namwe mwese abaduhaye ibitekerezo n'inama muri kiganiro abadukurikiye aho muri hose mwese tubifurije kugira ibihe byiza nshimiye rero injeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma afatanije na Fatuma Karara wabahamagaye abashyira ku murongo kugira ngo mutugezeho ibitekerezo byanyu kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika
muri Isanga
Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jendi mkitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado.
Mbanje kuramutsaba tumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tava warwara akajamura watabaruka ye tabwo akakurerera ajiri na mu rubyaro rwawe mu mafuti akaruko so ye turaje wo mufata na muri cyishye terambere muri sati ye 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 nabe bakosa cyango akora ibidakwiye ngo uterere jube n'ibinde bajumenye umuco ubasekuruza kumwana yari wa rubanda nakusa jumukosora akugana gerageza umwumvi yuberizisha umuturanyi abari kunyiko zo kwa gihanga muhanga muri zo z'amagendo turi mu mudugudu aho mwumve ko turi abavandimwe dutwaze tukonye turasane na benshi batwangiriza nta rwanda rw'ejo dushaka kubona rimbura mu koro ry'umuturanyi niryo dushaka ye tubirwanyirire ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ye ijisho ry'umuturanyi umumasira umutekano u rwanda rw'ejo majyaruguru uburasira bwaryo niyo rirengera nimukanure mwantore mwe iye tureberanire ikibi twese hamwe turwanye icyanzu cy'ikibi tuba bamwe twubaka u Rwanda rwacu rwiza abacu tubarinde byose nibangiza ibiyobyabwenge n'ubwomanzi uburara ndetse n'ubuhara n'umbo tubimarirwa guhiga tujye twubaha indangagaciro z'ubupfu ubutore ndetse no gushyira hamwe ijisho ry'umuturanyi kosora ibigora rwanira amahoro ibiyobyabwenge birwanye mu rubyiruko ndetse udasize tubisindisha ijisho ry'umuturanyi mwana muto ba ijisho ry'umuturanyi mugabo nawe ba ijisho ry'umuturanyi mubyeyi nawe ba ijisho ry'umuturanyi mujye Rwanda nawe ba ijisho ry'umuturanyi East Africa ni ba ijisho ry'umuturanyi all over the world ba ijisho ry'umuturanyi Tenerife nanjye ndi ijisho ry'umuturanyi ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ijisho ry'umuturanyi umumasira umutekano
radio.